It's an Exodus production. It's your bro, it's stand me up on the headphones, bro. Buda cheki vile dem ameiva. Uyo dem akona figa ya Afrika. Ukicheki smile manze itakumaliza. Na vile iyo body inachoma kama hita. Buda cheki vile dem ameiva. Uyo dema kona figa ya Afrika. Ukicheki smile manze itakumaliza. Na vile iyo body inachoma kama hita. Umenimaliza by the light in your eyes. Unanichizisha when I look at your thighs. Wetaja ntanunua to no matter what the price. Mademo ananifil jumini mkul kama ice. Okahahama me let me show you how we do. Baby girl I wanna spend my whole life with you. And baby girl it's true. Baby this ain't no drama. Next day you can introduce me to your mama. Jumina wenika ready mama dancer. Me bila wenika boss bila scandal. Me bila wenika giza bila candle. Me bila wenika Moses bila sandals. Bile ana walk utatani ni cinema. Dem sura tamu akona figa ya sijenga. Buda cheki vile dem ameiva. Uyo dema kona figa ya Afrika. Ukicheki smile manze itakumaliza. Na vile iyo body inachoma kama hita. Buda cheki vile dem ameiva. Uyo dema kona figa ya Afrika. Ukicheki smile manze itakumaliza. Na vile iyo body inachoma kama hita. First day tulipatana kwa kiti ya bus. Nikamuliza jina kanishwa na itwa Shaz. Baby mina die nikuvishe iyo pete. Baby girl I like figa yako uko sete. Sitaki kina shiko ama shiro ama njeri. Cause mi nataka kuwa nawe daily. Mi bila wenika rasta bila dready. Nataka kuwa nawe till the day nita daddy. Yeah, me for you and you for me. Without you baby me I'm so incomplete. Buda cheki vile dem ameiva. Uyo dema kona figa ya Afrika. Ukicheki smile manze itakumaliza. Na vile iyo body inachoma kama hita. Buda cheki vile dem ameiva. Uyo dema kona fig. Ejo mami na mistaki uanze kudout. Si kwanza tuende shopping alafu tuende out. Kisha tukitoka out tuende tukapigwe picha. Then tu double tap kwenye Instagram na Twitter. Baby I'm trying to reconnect. Yeah, so you forgive and you forget. Yeah, cause I'm uncomfortable when you upset. Or we could go to Mali on a private jet. All the others better, but you the best. Yeah, you probably know that you the best. And mommy, you could buy me when she wet. Yeah, okay, you the best. Kiss you when the sun rise. Me and you, we could live in paradise. Yeah, I ain't trying to compromise. Cause loving is a must, dying otherwise. Baby, let me put the ring on your finger. Damn, I'm so obsessed by your figure. And baby, girl, you feel like a dream come true. But yeah, can't wait till we live to not with you. Buda cheki vile dem ameiva. Uyo dem akona figa ya Afrika. Ukicheki smile manze itakumaliza. Na vile iyo body inachoma kama hita. Kenya superstar, toka Kenya hadi Niger. Mina shine kila time kama lighter. Siezi guaya buda mina wanga fighter. Mina wanga famous kakinduku ya Jamaica. Brajumbugus 254 figa ya Afrika. 254.